kishafungo singa na bibi atajisi ya kupenda kanito wa uchinga kupendana na sokwenda kwa waganga nishafungo singa na bibi atajisi ya kupenda kanito wa uchinga kupendana na sokwenda kwa waganga ukweli minililia ila mwanzo wa kujali sisiri nilikumia haya mapenzi oh oh ukweli minililia ila mwanzo wa kujali sisiri nilikumia haya mapenzi oh oh mapenzi changamoto basi wacha yatulie mapenzi ya watoto watu wazima wasifuatilie oh mapenzi changamoto basi wacha yatulie mapenzi ya watoto watu wazima wasifuatilie wanapepeta pepeta 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 na maneno wakileta wanapepeta pepeta 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 na umeya wakanipa wanapepeta pepeta 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 na maneno wakileta wanapepeta pepeta 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 na umeya wakanipa wana kesha na makopo au kusubiri kinitenga au kama mbwa koko na umbea kujaza kwenye tenga wana kesha na makopo au kusubiri kinitenga au kama mbwa koko na umbea kujaza kwenye tenga wanafunga vifundo ai oh mama zisongele tupendo oh ah wanafunga vifundo ai oh mama zisongele tupendo oh ah kweli minililia ila mwanzo wa kujali sisiri nilikumia haya mapenzi oh oh kweli minililia ila mwanzo wa kujali sisiri nilikumia haya mapenzi oh wanapepeta pepeta 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 na maneno wakileta wanapepeta pepeta 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 na umbea wakanipa wanapepeta pepeta 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 na maneno wakileta wanapepeta pepeta 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 na umbea wakanipa kweli pepeta 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 na maneno wakileta wana pepeta 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 na umbea wakanipa wana pepeta 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 na maneno wakileta wana pepeta 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 na umbea wakanipa wayo wayo na maneno wakileta wayo wayo na umbea wakanipa wayo wayo na maneno wakileta wayo wayo na umbea wakanipa wana pepeta wana pepeta 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 na umbea wakanipa wana pepeta 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 na maneno wakileta wana pepeta 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 na umbea wakanipa.